sauti ya headphone ndogo sana.
Moko usingizi tabu kupata, ungenijia ndotoni, moyo kwa ulimbo ulininasa, wendo kiti miejini, ikanisawe sadaka, nombo usinipite, nije kupa neno na waraka, ili usiende. Everything wechukua, kwako sina shaka. You're my one and only, I don't wanna let you go, baby. Nikikudhi sorry, and I wanna let you know, baby. I'm sorry, mama, hey. I'm sorry, mama, hey. I'm sorry, mama, sorry, mama, sorry, mama. Asema na shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupenda, siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi kwanza, na shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupenda, siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi kwanza.
Bila kupapasa macho, haki ya Mungu nakupenda. Sikatai, nimekuudhi sana. Na katika moyo wako, kuna mengi nimekutenda. Hukufurahi, sikuona mama. Binadamu, tunasahau tukiwa nacho. Tukiwa tuna, tunakumbuka kama kila siku kurumbana, muda wote kugombana. Mimi sikujali, mbele yangu lisimama, kuongea vya maana. Mimi sikukubali, you're my one and only, I don't wanna let you go, baby. Nikikudhi sorry, and I wanna let you know, baby. I'm sorry, mama, eh. I'm sorry, mama, yeah. I'm sorry, mama, mama.
Asema na shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupenda, siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi kwanza, na shukuru sana, sana. Ulinifunza mimi kupenda, siri kubwa kupendwa. Nijipende mimi kwanza.
Hey, can I do this for love? And I do this for love. And I do this for love. Yeah, yeah, yeah.
Fanya wala